Lakini bado naitaka, nikipanda stage wanaitana, nikishuka wanajua nimeimoda. Bila suti, niko official, mabao nyingi, check his scoreboard. Ubao kibao, no wonder wana chalk.
Asimuke, 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 asimuke. Kamewaka sana bana, kamewaka sana bana. Asimuke, 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 asimuke. Kamewaka sana bana.
Bado nasikia imedos ban kuna rana
kuna.
Nasikia nini andai jata mjatoboa kuvote ban. Mapolitician wametugeuza machete, venye uku kwa street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajikanga
sana.
Big brother tangu ni kuwe mchanga, so mini Isa we ni Habib na manga. Chonya loka, Villa Rosa, Camp Whiskey na Sinjiski. Good MC, uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke Victoria boy design muse hizi samaki. Wana die squeeze me ni mselfie. Wamesau kukiwa stage late night nikipiga show. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi 50-50 adio blakey. Na bring it back see, na move forward. Ambia promoter, let a showman. Life is winter, mindyo snowman. Muta kuingia, mindyo doorman. Ambia na bounce wa zidi jumindyo niko na doorman.
Asimuke, 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 asimuke. Kamewaka sana bana, kamewaka sana bana. Asimuke, 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 asimuke. Kamewaka sana bana, kamewaka sana bana.
Asimuke Oliel, mama genga Eliel. Pile pile wa miel, Pizzo de wa. Uliza dayo ata kusho, Pizzo Eliel. G-O-A-T, Buzi ni mi. My elite na, my titima. Oh my elite na, ya mama pimina. Afando simivunje, sina noma. Niko lit lakini sija choma. Form gani, ziko bombas. Dada gani, sija ziona. Form 34, bia tuja ziona. Uliza firefighters wata kusho. Uliza chief chef, ata kusho. Uliza pedi buda ata kusho. Kijipata hell, utatusho. Hey tank gang gang.
Asimuke, 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 asimuke.
Kamewaka sana bana, kamewaka sana bana.
Asimuke, 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 asimuke.
Kamewaka sana bana, kamewaka sana bana.
Hey tan mazeto bana. Yani usiaipima, usiaipima, yani I make sense ka mvuvi kusema mimi ni selfish.